Bambalela, bambalela, oh bambalela, bambalela, bambe, 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 oh bambe, bambalela, 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 oh bambalela, bambalela, bambe, 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 oh bambe, bambalela.